Akama mukama wange njagala nkubulira kama siba kama
akama mukama wange njagala nkubulira kama ulira kama
ude wala nyera tindize gendo nerwa nsonga
akama mukama wange njagala nkubulira kama ulira kama
araba mi munya nokuza obugalo tandikira kama
akama mukama wange njagala nkubulira kama ulira kama
obugomo bwafa tobuwomera abantu ulira kama Banna be mali anga ngaba wutu semyoyo Banna fusi
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Mali anga omunga muli kulujuliro Katira bubusaka
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Selwa jobo tanga tanna myomuliro Kati oyo tawa
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Kuba wonye chigerera bayo kati asamba Ali kunyini mu
Akama mukama wange njagala
Bolo tude bivayo bikambaga nababoyi muka
akama mukama wange njagala nkubulira kama
Kali omunyago ogugaba gusoloba obuso omuga
akama mukama wange njagala nkubulira kama
Obwingi omwenda bw'obuteeke mu bbaasa ey'obulonda ddi
akama mukama wange njagala nkubulira kama
Olunja lw'olunene balutadde mu ngabana n'abanyazi Kalibamu watere kibasa Kukala gawa
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Abebi kakabuko batukumire byama Twese mbereza
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Akaliba kendo kala wako munimiro Wakatandike kona
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Na obusonda buno buliko katulupimo Uchamirira
Akama mukama wange njagala
Kaliko kati obutaka obusanguleko
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Twakwatanga buti obuliko obusongolezo kati raba omuliro
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Twakwatanga buti obuliko obusongolezo kati raba omuliro
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Waliwo bye mpulira mbu biba biyinja bigwa ebisima enkokoto
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Ebirala byo bitambula bijagana
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Webirijja ebyo twesega kati olagawa Kwata effumu lyo
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Omanyi enfumita engabo teeka mu ndyanga Serengeta akagga
Akama mukama wange njagala nkubulira kama
Andingana amawulumbu naye afuna omubiri
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Selwa jobo tanga tanna myomuliro Kati oyo tawa
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Kuba wonye chigerera bayo kati asamba Ali kunyini mu
Akama mukama wange njagala nkubulira kama Kulira kama
Kuba wonye chigerera bayo kati asamba Ali kunyini mu